Lakini tori spuna kuzimia uko fine. Baby guataman, sema nikupeleke wapi tukavu fine. Umenipiga kilan, nisazi acha fixing sijeleta tafaran. Nipo nawe my shang, doga nipo nawe nyota yangu inashan. Amini wendo mamito, mino papito, tuzijange mdogo mdogo ya dunia mapito. Sijiuta na kwato kana chia watoto, mambo madogo madogo sijeleta mfuku. My only one, my only one. Unajifanya nijigambe, my only one. Acha wanga wajinyonge, my only one. Sisi tuchukue kombe, my only one. You my only one, my only one. You my only one, my only one. Sitochelewa nikakuta umeenda. Nakupenda kweli na kwako sito surrender. Menifundi bola na kwako nimejenga. Waje wanione mjinga. Aijalishi ni vipi upo chini, upo angani au upo majini. Popote ulipo ni wangu makini. Sikubali wajanja wanipige chini. You my only one, my only one. Unajifanya nijigambe, my only one. Acha wanga wajinyonge, my only one. Sisi tuchukue kombe, my only one. You my only one, my only one.